Te whanake tuatahi, te kākano, mahi nama te kaumāwhā. Titiro ki ngā whakāhua, kei te tekaumāwaru o ngā whārangi o tō pukapuka. Whakautua ngā pātai nei, me rite o whakautu ki ēnei tauira. Look at the illustrations on page 18 of your book. Answer these questions. Your answers should be like these examples. A.
Kei te haere te pahi ki whea.
Ki te taone.
E.
Kei te haere ngā tamariki ki hea.
Ki ngā toa.
Tahi.
Kei te haere a hiria ki hea.
Ki te whare.
Rua.
Kei te haere ngā tamariki ki hea.
Ki te kura.
Toru.
Kei te haere ngā tāngata ki hea.
Ki te whare karakia.
Whā.
Kei te haere ngā kuia ki hea.
Ki te hōhi pera.
Rima.
Kei te haere te whaea o hāriata ki hea.
Ki te poutāpeta.
Ono.
Kei te omanga kōtiro ki hea.
Ki te whare pikitia.
Whitu.
Kei te haere ngā whanaunga o hirini ki hea.
Ki te kanikani.
Waru.
Kei te haere te pahi ki hea.
Ki te whare wānanga.
Now, remembering the sort of information given in this exercise, make statements in Māori about each of the pictures. Begin your statement as soon as the number of the picture has been given. Hei tauira ēnei. These are examples. A.
Kei te haere te pahi ki te tāone.
E.
Kei te haere ngā tamariki ki ngā toa.
Tahi.
Kei te haere a hiria ki te whare.
Rua.
Kei te haere ngā tamariki ki te kura.
Toru.
Kei te haere ngā tāngata ki te whare karakia.
Whā.
Kei te haere ngā kuia ki te hōhi pera.
Rima.
Kei te haere te whaea o hāriata ki te poutāpeta.
Ono.
Kei te omanga kōtiro ki te whare pikitia.
Whitu.
Kei te haere ngā whanaunga o hirini ki te kanikani.
Waru.
Kei te haere te pahi ki te whare wānanga.